namthola umntwana esithanda ngakamnandi mina nesoka lami singakayitholi ingane esithanda ngakamnandi mina nobaba wengane yami singakayitholi ingane luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni luye lashintsha uthanda emva kokuba senomntwana akusafana seqaleni sengiyaye ngifone ngingamtholi ngifone ngalibambo futhi engabuyi luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni ngazakhela ngomntwana ithathwa Asfagela ngomntwana ithathwa Asfagela ngomntwana ithathwa Asfagela ngomntwana ithathwa Yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a soul. If one has to be me, 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 Yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a Asakhela ngomntwana ithathwa Ngiyafisa impilo yethu ibuyele eqaleni ngoba Uthina thina sathandana kami Yes, thandana kamnandi nesoka lami Yes, thandana kamnandi nesoka lami Yes, and I'm not